Yelelele mama, yelelele mama. Ay, from Kampala to Naija. Yelelele mama, atikia geno, finisha Uganda. Take me baby, I do wanna miss your parents. Me and you, you and me, we got this chance.
Nipeleke nyumbani, nataka kuwa na wazazi. Mimi na wewe na mi tukue pamoja. My wife Wendy, to papa nze Wendy. Nalinda kugambe, watakeke tukaleka wedi. Wambia wazazi, sili wala, siveli kumazi. Nikumpi wano, mkwa gala vyadala kwa tarino. Bien kugamba vye vyo, kilizo ntuale mbazade. Onyanjule ngo muko makagano.
Take me baby, I do wanna miss your parents. Me and you and me, we got this chance.
Nipeleke nyumbani, nataka kuwa na wazazi. Mimi na wewe na mi tukue pamoja.
Njoo ya rukundo, mutima wanje kukukunda. Ne mama mugambe, ya wakoje tuliate tuja. Doza kadeke, kanoke twala gana. Msawo vele mugumu baby, to wanka wanka. Yade na trafiki nge kute, wachili tambuze we rigele. Kusisikane, tuchekole ma baby wange. Uli wa dala, tusangika, uli wa bula. Wechiva chavuganga, usana kubera kolo.
Njagala vyoyo ya bikuwe kuruno, gweda waliani na naponya kuruno. Tusimbo dewa mkwano ya bagambe.
Take me baby, I do wanna miss your parents. Me and you and me, we got this chance.
Nipeleke nyumbani, nataka kuwa na wazazi. Mimi na wewe na mi tukue pamoja. Tondeka, oh baby wange, tondeka. I got such all over the world, the way they go.
You should know baby, I'm on the way. Just be patient, don't go away. Artie Calvin, we are coming. My baby Wendy, nawe Holly, Muzai Mugambe, Mwana Tuja.